Andre Chicago.
Kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress. Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress.
Muda hautoshi, dona pambane hini vimbishe pochi. Nimevichoka vitochi, nataka tambo na mimi nijiposti. Nikamate minoti, nimtunze mama na mimi nilipe kodi. Sicheki na kima, mimi tafta hela, nisha kwa mtu mzima. Domana na jinyima, mimi tafta hela, mje kulia zima. Siwazi kingine, nawaza maproso, maproso, nawaza maproso. Nisitaki kingine, nataka maproso, maproso, nataka maproso. Na kama
ewe kama siyo hela, hawezi kunipa space, kunipea space.
Cheki na wowote, sitaki makosi. Mana juzi kuna mchawi amekuja geto na ungwa kingamuzi. Yani sicheki na wowote, nikitafuta mchuzi. Bola niende na muda, nikienda na watu watani confuse. Mana kutafuta pesa nangu kazi, maisha yetu ya uswazi. Kutu kala chukuchuku mimbazi, afu kaenda kwa mganga kufunja nazi. Ndoma na mimoze nyotasi wazi, acha lijeli shangazi. Afuliseme njo ni kupe kazi, ya kuzibu wacho ubebama. Kama shortcut leta, so ujanja kuteseka. Ata unite mario, unanchekesha. Acheni nitafte paper, paper juu ya paper. Maisha yenye mafupi, sijui kantazeeka. Oya
ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress. Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress.
This is our strength to move by. Tawabo, Nikona Mabi,
Mabi Boys. Na na na, oh, oh, yeah, na na, yeah.
Let's get serious.